ni yamba mwana futi. Life ya news sinifuna mama snitch. Mwoba nile kama beef na mahule. Jirani za tenga ni ija ya vapule. Kumperana na bonze vafupi na watiari. No punzira kutiasha mtunga ni mukali. Waka ni jisinga sinizamba kupeza. Kairi mbifu kulipe felipeza. Mulife ya news ni za kukira kujupita. Ya wapano ethi ya paka maheta. Matrouser ni zambo ya falira muweski. Hello next single ni za feature Kanye West. Siniza kabili vapo mtu alieze. Olo waka wame ya katire na Beyonce. But still siniza kajapo live. Uno kamba pia pressure ndia inani chita drive.
Nisa ngala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja. Chingali chintu china. Don't wanna leave that about. Let's dance somewhere.
Na pisha na munga manzi na machule. Mutima uniuza ati nika siye gambo. Nika ambe church, nika punzileko bible. Kupawa marapa njie izanga la philosophy. Nisi ya mafanke ni amba chema solo. Pima enemies iwanga nizava sunga closer. Kutiba zisoba poni na mizira boza. Mulife ya nyu kulipeva mahala. Jaba batilamo kutipela wa mambala. Olova ni zonde ine nilipelosi. Maflows ni mapaso unige boss. Panzanga wa fake wonse nizaka pisha. Marapa woni zonde wonse nizapesha. Face ya si la kaidi na rekoda kwa sala chema fans kuinvera no ikonda.
Nisa ngala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja. Chingali chintu china. You wanna leave that about. Let's dance somewhere. Yeah, about, and about. Dance somewhere. Yeah, about, and about. Yeah, about.
Life ni zaka siya kuicha mangira. Gati si utiasha ni kuvaliza njila. Mulife ya nyu nisiyo enda pansi. Nizagula chagwa nile kokwera basi. Gero wanga nizamupa safonse. Kupezeka na eve kweni enda kulikonse. Sinizaka pomera po mtu kuninama. Nitasha chema geto konse kwa kanyama. Gati ni mafanzi nizawapasa hopu. Ine ni mahiti sinichosa maflopu. Lebo wizi basi nifanikano kamba. KB papiti na baromyo party flow.
Ine mulife ya nyu. Nizangala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja. Chingali chintu china. Don't wanna leave that about. Let's dance somewhere. Yeah, they mau, but they mau. Dance somewhere. Yeah, they mau, but they mau. Ine mulife ya nyu. Nisa ngala mtu wina. Nisa chita vintu vina. Nisa chinda na chambene changa. Nichifake mubanja. Chingali chintu china. Don't wanna leave.